Bathintande isithoba ngoshebo tangizenze ngazalwa nginje. Bathintande isithoba ngoshebo tangizenze ngazalwa nginje. Kanti nomkhulu wayeyiso to Japan angifundisa ukuphiso. Wathi yithi insizwa amakhosi thinto badlala bafaneza amakhosi. Kodwa zanga ngitshela ingosi thikhiwa nelihle ligcwalibosi. Kuba ngifundisa ukwenza imali umuntu wesifazane uphathwa kanjani. That's why I'll be a better man. I'm living a lucid dream what you tell me. Namanje jumpile namanje ngikaxele backseat muchawuke petition yo Francis Gaffi Waffi Lipiatla Lako Pito. My love, my love, my love, my love forever, my love. My love.
I cannot feel, I cannot deal. I cannot feel.
Slow down, we'll take you to the dance floor.
Every night and day.